Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde talatare jeenayi lewru juillet lanɗo junnu balɗe meɗen moƴƴina battane meɗen hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e nayyi sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyyi nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗo Youmar Woygaɗo. Fedde Sédia wonde wakkati nde ɓe timmini batu maɓɓe onde ɓe kolli tiwi laamiɓe leydi Sénégal ndi kañi laamiɓe leydi noddirtedi togondi ɓen tinno kalde leydi ene gonɗi ASD yallana birfito e Sédia o. Haɓude kabaruji pineji so ɓami faa wottiji gaɗi wattu joni journaliste ɓe ana gonde jangguinede jande balɗiɗi le ngallori Bamako nde. Kono ayri banggal dossier o wattu joni en kalan hono sukaɓe yohoɓe vacance ɓe micciteɗen wiide arande sukaɓe hewɓe kañi en jalto yaade le ngalluji ɗe fa ƴeewa e kuɗɗe kañi ko nandi e muɗum. Wattu joni ɗum wondi e waylitade ɗi wonno sembe kabaruji ɗimin joguiɗo kikiɗande ɗi. Bisimilla moɗon e heeɗade. Fedde Sédia wonde wattu joni ɓe neli ɗum woni président ŋaɓe ɗiɗon ɓe bittinno kalda e leyɗele tati gonɗe leyli ASD noon mbireten ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wakkande ɓe gaɗuno batu maɓɓe capanɗe jeegoɓe e jeyoɓo nokku noddirten Abuja ley lamorde leydi ɗum woni Nigéria ndi. Le majjogum ko nayiri banggal kadime ande kay kolitude miila yella ɗeɗo leyɗele ana mirfito kasen e Fedde Sédia wonde. Hono wori Ousmane Niali Boudi.
Basirou Diomaye e Faye ho radio leydi Sénégal woni cuɓaɗo fa yafina kaltidal hakkunde Mali, Burkina e Niger. O gollidan e hoorejo leydi Togo for Yasimbe e wi Sédia o. Pierre Claver Bakorba Traoré andino kabaru politica ko hollitiwide sini anani haalaji ɗi hooreɓe leyɗe AS kaali ana way honanantiɗi faaɓe garta dow dabere maɓɓe nde yaltugol e Sédia o.
Hon heɓde haqqille ɗe leyɗe wirfitolle walle Sédia Kassine minke miɗen miila ana tiiɗi, saabi ɗe leyɗe ka e walle Sédia o metti mawɗo naata hakkunde mumen. Soon ɓe waɓe fi dabiriji ɓe welti kulleji yogaji lene walle ana wawi naatade ɗe leyɗe wirfito
Kassine.
Woni e hakkillo docteur Ngolo Diarra andinɗo kabaru gollidal hakkunde leyɗe ka o dunke ande hollitiwide kaltide goɗɗe ana mbawi waɗede ko wawi nafude gollifol.
Ɗe leyɗe fuu ana wawi dokkodira juuɗe gollida hono ko naari banggal keɓe meɓɓe fottade wallodirde banggal mintere en e nanal muɗum. Miccitunde fa hannden wittummode cefantade goho sari goto moɓe siñini ñanene walle AS juƴƴinte o sere holliti wilede AS ana wawi dokkodirde juuɗe e walle ONU Union Africaine e baalayukaji fuu
miccintinde wiide jeegon lewru juillet ndu fedde alliance des états du sahel waɗi botto muɗum arandejo ñame le leydi Niger. Caggal ngal kawrital ɓe joini fedde ɓe noddir confédération des états du sahel.
Ɗartol ngol ɗeɗo leyɗele nangui ñalawma hande birfitita ko noon kanko ministre Ablaye Diop kominiɗo hakkunde male leyɗele goɗɗo o hollitir wiide o wi leyɗele tati gonɗe leyle fol sahelguel birfitita ko kasel le fedde Sédia wonde caggal muɗum dow wi leydi Mali, leydi Burkina Faso kañi Niger ana mbawi gollidinde e leyɗele ɗe kerdirɗi ɗe kono ayi banggal golleji goɗɗi kasene keɗɗen komo sifido en to faccitago Houssaini Cissé.
Un chemin de non retour a été.
Min nangui lawol komin jarata caggal kati ɗum ana hani nannede hen salla ɗe mbawi yarude yeeso hande dow laawi ko jinɗen saabi leyɗe men tati e yimɓe leyɗe ɓe hande wiide en taɗinkinto wala hen. Eɗen kani gollude e wonde ko ɓuuri tinde ko hooreɓe leyɗe ɓe ɓami anniya mum eɓe jiiɗi waɗude dabareji ngaɗoji eɗen nattodira wona kawrital nangodirgol juuɗe hawrinde leyɗe ɗe jonka ɗum golleji hakkunde gouvernement ngaji ɗi ngaroji wonde en keɓan gollude enen tan ley yaafaji salla eɗen keɓa dude jam hande. Banggal yarugol yeeso hande minisiriɓe men gomɓe dow kibaruji kalisi ndesa kañum e hemgol kalisi kañum no leyɗe ɗe jarata yeeso ngaɗi dabareje kañum golle kawrinoji en
développé des projets intégrateurs.
Ɗiɗo kabaruji fan mbawi heɓede dow bme amen ande to dow page Facebook kañum e compte Twitter noditter X ñalawma hande no. Kanko ministre kuminiɗo kabaru sariyaji kiɗɗo le leydi meɗen ndi noddirteɗo Mouhamed Ali Baccili hollitama wiyede o nanggama o nannama ley kaso noon hollitira wiide wattu joni o hayfama wiide o darti bonnude hono laamu o worri noonoɓe kollitiri wiide caggal ko o nanggano ɗum woni le fedde nde noddirte bis nde nanggunomo ko noon ɓe kollitiri wiide. E gara halde oɗo batu puɗɗoɗo leydi meɗen ndi ɗum woni batu journaliste en wattu joni ɓe gondi e famminede noɓe kani hokkude kabaruji gongaji soɓami fa ɗum woni wotteji gaɗi le leydi ndi. Oɗo batu balɗi ɓe ɗo yimɓe ɗo yettunoɓe kabaruji ɓe gondi e jangguinede waɓɓe ɗiɗo immade radio fedde nde noddirta hak kañe fa yetto search for common ground kañe ambassade leydi Etats-Unis fa yetto fedde noddirten NDI wonde le leydi Mali ndi sita Sidibe.
lewi kanko baji hima amiru walle ko nodirte e nday leydi mallo o holliti wi bibbe leydi mal ko heemudun anale titalaji hannen sabe hebde kabaruji gomdundi yettede do beme ande kale cudu arajoji e nannal mudun
pullo maliki no
kabaru maliko wodini en e horngo ngaango bangal ande kesse koltam wiede de himbe teme duron fu chapande jeno e joyo nawtirtobe bembe ande de ana keba kabaruji ingana gongaji dengol peneji ko watta do bembe ande de an way wadde torraji kew
lewi kanko gawsu kulubali amiru walle hot autorité de la communication hak o holliti wile o joda hala yimbe andibe golleji honen kabar jeedirte waro nato sabe famtina jamar ko heemudun honen ittidalaji hebnirte jogola
l'atelier de ciment
kawrital putngal beta ko faanda mudun yonnudde dunken ande fa yottade nantinobe kabaruji yalla ana dukki der hakillaaji do ko pammi do kabaru hokugol kabaruji holtinde wiide tan gol kabaruji ngana gonga ana wawi wadde tarraji sabe mudun wadde de humtina hore ngal kawrital fa mon fu holliti ko
celles qui sont recherchées
micit ndafa handen wi horebe bale yedobe kabaru ko heemuden kay yimbe yogab fotube o batu holliti wine jande ana jogi nafa sanne
wattu jone ndara nokku no dette tominya holitawe sukab jokol wombe tom en gonde jenginede ko nayri bangal teatir ngaji kanya fa yottio mergi ko yar sukab jokol be wattu jona sappo jion kanya gonde jenginede de do jande wabbe o do golle fedde ONC no dette ama pros ko ni fana mud yalla sukab wombe tom en ndokka hakkilaji lobbi ko nayri bangal no jalli di ngurri ton
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
wattu jono ko noddeten do dossier ko e ngaran halde ko noddete vacances micciteden wiide arande le crédituji di atan sukabe so bami fa école uddama keppan ngara le galluje de beedo sukabe so ngari yawobe cuudi lobbini kanye ndartobe nyamduuji lobbi kanye fa yotto yawobe tile ngaje ko nandi e mudun atan sukabe be keppan bi wale crédituji to fa nata le galluje de be yawo hono ko ni e galluje de ko ka wattu jono tay kam yo holliti wiide di do kabaruji no worino dum wondi e walitirade hono dum wori nyaloma hande no fa kebe famtar keden Ousmane Niali Bouli Kanye kanko no dirte Hussaini Sissoko kebini en do hen
newe bo may
machina ndiyami mi do yidi wadude vacances ngaji am to mamam debbo bamako mi heban kadule kewden som hoti ngendi amin mi halna ya wayrabe am balde ko ngammin mi meda yaade to neddo wadude vacances innam jabata mi ya mi duroyan dabaji amin
no sawani boge
don yo sedde foji sukabe be baflabe to menya e sigaso jibbe wadde golleje njewtinoje tawene sukabe wombe bamako kanyen en bi yida yaade nokku fu keddoto do sabi ko kasendin ko wawi yewtinde dum en fu ana do
bona decide
bamino anniya yaade nokku goto ta mi do wonde domde taf min wara iwde mali ko jimmi sande woni yaade yiri majjo min e den dan goto yaata ton to goggo ami min pidaya e vacances ka o mi do yidi heddade bamako do
tiede bamako e tout
kanon sarabe wombe segu kora e motti ona horsi dimbe yoppude suka mben yaade nokku je godde sini e wi yogabe fanda mudun yo renu debbe wobbe collectivité e dum wattu foftere mobe kani janginede du
o dum sonu jalan magadam
mi da yoppude chukulo e am tan ja vacances min jam min gada feso balde sappo e joina noga min jam min jilo yo na mi yoppa kambe inibe be jade be jilo be ngar kulo nguru ko ikkito to golle be ikkito jande le vacances fadde ekol bamte gese chukulo e am jata salla e be bawa andude dum so tamro wari demmi accata be ja ekko
doni kalam fanana
sarabe wombe do bamako do an ngad e bawde mu ben fu fa ngadno suka mu ben ko kasindini fu ko be ngadir tadun pati suka be mu yaade nukuji godde leybe ana hen mohammed kuyate gondo diane wala fo bugu
personnellement nagad
mine hore am chukule am jata vacances kulle de mbaylitiki wakati vacances e pijan sande fide ballon so be ngari min nanna yam be qur'ana bange amin do
mur kalan rola
fa han de kapitangal sarabe wobe koltivide wonko ngatti suka be mu en e koltiwide fa sukama heba birgol lobbol an hano heddo heddema kay bama o wada ko jidda tiagal dun janginama kulleji goddi
mano ko sisa gele wakati newaki ti dalla won nokku fu mi shotto nyamdu bikoy amde wi ana balla kam e golleji di min neldan chugolil an gorengel ekkito yo mu ingol moto nenka be paman kulle kewde
arat sigata bulla barako ko
e wi andino kabaru nedda ko kasum dambele gondo segu yaade nokku je godde nafa mudun ana mawni bangal yirwere suka dun sabi e wi mako dawol sara sukaaɓe joomum e saaraɓe bismooɓe joomum ana kaani hokkondirde hakkillaaji faa suka o heɓa biirugol lobbol.
Ɓeɓe njahata to mumɓe ana haani faamde wiide ɓe cugolo école mum toon nduɓe ngarɓe janngude ana haani ko ɓe ekkito teddingol kañum e aadiyaaji men.
Ko laati fuu o anndinɗo kabaru neɗɗaa goo ana waajo saaraaɓe dañ ko nganndi sukaaɓe muɓɓen ko waawi yewtinde ɗum ɓen ley o watti foftere sabi e wi makko eɗo moƴƴi sanne banngal yirwere suka.
ɗo garten haddude kiikiɗaa nde dow kabaruuji ɗi min jooti on sanne heɗaade heejuji amin ɗiɗo kabaruuji fana heɓeede dow beme amin annde to so ngaɗi www toɓɓere studio tamen toɓɓere org no noddi oɗo numéro mum mi noddata wattu jooni service kuna foni ɗum 37 321. Ɗiɗo kabaruuji faa kettunoɗon waajibi tan sina buɗnoogay ka tawe e téléphone moɗon ka ɗiɗo buɗnoogay wala fof ko taccete ley noon ɓe kullitiri wiide fade nde e feewu noon ko no ndirɗonnoɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi. Wassalam. Yewtere meɗen nde en ngaran halde kabaru ko nayri banngal fiigol ballon. Micciteɗen wiide arande worɓele kañum ɓuri fof horsinde ƴewgol ballon ko sakkiti ko rewɓele ɓe jaati naati li hen wattu jooni rewɓele ɓe woɓɓe maɓɓe ƴaɓɓi kono ƴewde ballon woɓɓe an toon a tawno yo fiyoɓe ballon jaati noon ɓe kollitiri wiide ɓeɗo rewɓele ɓe kollitiri wakkati joogaji eɓe keɓa dow hen caɗele hono so puɗɗi fiide ballon kañum ko nandi e muɗum fa keɓe famtade gaare keɗe ko min e siita Sidy Bé min pewni on dow hen. Ile awwalum sukaaɓe rewɓe fiyoɓe ballon ɓe a tawan si haalaji fuu ana gaɓe fewde e maɓɓe noon ɗum wori leleydi mali ndi. Kanko Lalla Dikko o debbo piyowo ballon o hollitiwiide oɗo golle omo yiɗi ɗum sanne omo fiya le guɓal AS Real ɗo Bamako ɗo tawede wiide yimɓe ana jalamo fof mo jokkiti golle makko.
Fuɗɗode muɗum wona hunde ko yaafino saabu jimaade ko hen muɗum ana jeyra kam ɓe wiya kam wi gollal debbo wala fiirde ballon ɗum worɓe tan hani wadde feele galle amen yimɓe kewɓe jaati sutti kam mi acca ɗum ga min mi jaɓay.
Mais on n'a pas le choix.
Ñalawma hannde hakkillaaji jamaande ana wondi e waylitaade noon kanko noddirta Issa Kolon Kulbali laamiiɗo ekkintinoowo rewɓe le leydi ndi o hollitiri wiide.
On faaman jaati wiile neesu meɗen ɓiɗɗo debbo watti fuso watti kaddule wi yahan fiya ballon yimɓe yogaɓe miila hono jomma wala gollalle galle mumen sabi le neesu meɗen kale fiya tawa meɗen ɗum wona hunde ko debbo hani wadde gañulma hannde ko hew muɗum ana wondi e majjude hannden ɓi debbo jaati fiyo ballon ana wawi heɓude hunde e muɗum nafitoro.
Lettude ngo waare nde iɗum wondi yarde yeeso jaati ɗo Bamako ɗo ko heewi sukaaɓe rewɓe ana gondi lattude ngoware
ɗum hunde ko wetinta kam sanne caggal muɗum somi waɗi ɗum calɗam fof firsa toon min mine miila surbaɓe fiyoɓe ballon ɓe ɓeɗa hani faaɓede hannde sanne min jaati somi heeɓi laawol muɗum mi natton piyo ballon wattu goɗɗo jaati mi fuɗɗigen ɗum mi tawi nafa ana hen sanne min mine yiɗi jaati piirde ballon ñalaɗɗo warande minde do o jaati natade piyo ballon mawɗo
tawede wiide ɗum wondi heɓude sembe fuu jamaade nde hakkillaji muɗum ana fecci woɓɓe kolliti wiide fiigol ballon rewɓe ana hani hokkede sembe woɓɓe du kollitiwiide rewɓele ɓe kana fiide ballon.
Min mine wawi haalde hannden wi fiirde ballon lewɓe ana huncina hoore saabi yimɓe ko heewi hannden ana jangine golleji muɗum le fédération malien de foot watti joni jaati fédération malien de foot ana hokka worɓe kan en rewɓe fuu sago mu en heɓno fiirta ballon ga ene andi le leɗe meɗen ɗo rewɓe ko heewi koyɗe muɗum yiyatan le piirde ballon gaɗɗo e tawede fuu fédération fiyamɓe ballon leydi mali ana wondi fi e dabariji fou ñala rewɓen koyɗe muɗum ana watta le piirɗe ballon ɗe
mali farkolu ñanaje a ñetto o bisiga sabati cugam na
suka debbo kañe e suka gorko fuu farde maɓɓe hayaade a tawan sembeji maɓɓe ɗi yo gotun ko nayri banggal fiide ballon ka ɗum e tawede fo andanɓe kabaru ɗiɗo golleji kolliti so ɓami fa ɓe kayiki rewɓele ɓe kañe worɓele ɓe fo killi fama a tawan sembeji maɓɓe ana certi noon kanko noddirte Ousmane Guindo o hollitiri wiide
sukaɓe worɓe ka e surbaɓe fuu ana jogui ande woote e piirde ballon guiddiɓe sukaɓe ɓe fuu ɓe en ekkintine kulle yogaji ga so ari fa ɓiɓɓe rewɓen fuɗɗike natade surbaɓe kulle jogaji an toon ɓe wawa wadde ɗum le on watti ekkintomeɓɓe jaati ana andi ɗi kulleji on watti o sattinta haro calɗe meɓɓe sanne soni wala ɗum so yettiko yottande wala fo ko sendata rewɓe e worɓe e piirɗe ballon
fiigol ballon rewɓe ɗum wawa yaade caggal balligu fédération malien huminiɓe kabaru ballon noon kanko laamiɗo kabaru ɗiɗo golleji ekkintinoɓo rewɓe o hollitiri wiide
le walle kaf kañ le walle fifa dabiriji mawɗo ana wondi e feede hannden yalla piirɗe ballon rewɓe ana huncina hoore mais fii dabiri jaati suɓde yimɓe jogaɓe ko warta jangina rewɓeɓen le piirɗe ballon ñalaɗe warande ɓeydu natton saaɓe jangude surbaɓe yogaɓe kasin
fiigol ballon rewɓe le leydi malli ɗum wondi e yarde yesso andanɓe kabaru birki sembe calɗi du kolliti wiide le ko warta ko ɗum wawi heɓude sembe fa rewɓele malinkoɓɓe laato inde andite en